wa tlhelela munhu wo ta tlhelela eAfrika kwihi.
Tell it.